dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasohuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric Bagira ubusa ukorera mu Rwanda
abakurikiye radio y'ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo twongeye kubasuhuza kuri uyu munsi tubageza ikiganiro by'umwihariko turi mu mujyi wa Kigali mu rugo rw'umunyapolitiki Victoire Ingabire Umuhoza perezida w'ishyaka FDI inkingi ritaremererwa gukorera mu Rwanda ritavugwa garumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda madame Victoire Ingabire muraho neza
muraho
murakomeye reka twibutse abakurikiye radio y'ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo ko madame Victoire Ingabire ni umunyapolitiki utavugwa rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda mu 2010 yaje kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ariko ntabwo iyo nzira yayigezeho byarangiye afungiwe ibyaha bitavuzweho rumwe ku ruhande rumwe kuri madame Victoire Ingabire wafunzwe n'ibyaha bishingiye kuri politiki ku butegetsi bw'u Rwanda n'ibyaha bwavuga ko yakoze madame Victoire Ingabire mwatangira mutsangiza abakurikiye radio y'ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo ubuzima bwanyu muri gereza
murakoze mbashimiye kumpira ijambo ngo mbanze nshimire Voix d'Amérique kuri imwe mu maradiyo igihe nari muri gereza yatumaga ingumana imbaraga kubera ko kenshi babaga ari ikibazo kindeba kireba ishyaka ryanjye bakivugagaho ibyo bintu bitera imbaraga muri gereza ikintu cya mbere gitera imbaraga ni ukumva ko abantu batakwibagiwe hari abantu bakikuvugaho hari abantu bakigutekerezaho iyo rero hari ibikorwa binshyigikira byavugwaga kuri ijwi rya kuri radiyo yanyu byanashimishaga bikantera imbaraga ubuzima bwo muri gereza rero kuri njye nabufashe nk'urugendo rwa politiki nari ndi mu nkomeza ntabwo kuri njye navuga ngo hari icyahagaze cyangwa hari icyagize gute niyo abantu bansuraga narababwiraga ati turi mu rugendo ntabwo urugendo ruhagarara wenda ushobora gutinda kugera ku cyo wifuzaga kugeraho ariko ni urugendo rwari rukomeza na gereza ni urugendo ugiye muri gereza kubera ko bavuga ati ibintu wavuze ntabwo ari byo ubutegetsi bukavuga ko atari byo ariko njye nkabona ko ari ibibazo kuko nari navuze ko ari ibibazo nagerwagaho n'abaturage nubwo rero ibibazo abaturage babingezaho nk'umunyapolitiki nkavuga nti ndashaka kugira uruhare mu kugaba mu kugira mu gutanga umuti w'ibyo bibazo kuri njyewe nkaba ndi muri gereza kubera izo mpamvu ntabwo byigeze bigira icyo bivungabanyaho na gatoya mu kwemera kwanjye kwa politiki mfite
umunsi wawe wa mbere muri gereza wari umeze ute
burya nagize hari ikintu cyamfashije baza kumfata bari barabanje kungota polisi yari maze icyumweru yarangose icyo cyumweru rero cyampaye umwanya wo kwitegura mbona nubwo iminsi ndigera mu Rwanda nahise ntangira kubazwa kuva mu kwezi kwa kabiri mu kwa kane ndafungwa barya barafungura ariko nawe bonaga kwinzira ari gufungwa ariko ntabwo nari mfite ariko abona niyo be kubyo ngo kujyana muri gereza ugira ubwoba ariko kuba nari maze icyumweru barangose nagize umwanya ari mu mutwe ari mu mutima kubitegura no kubyakira ku buryo ndibuka Tony Kuramba yinjira hano zanye n'abandi ba polisi benshi na mandada ari n'uje ntacyo twa nambwe n'ubona ari gutegereje uru waratinze kuko uru maze cyo mwene nyuma yo muryango barinjiye kare nta nyuma ndagenda nditegura turagenda nyuma ndara muri gereza ndara muri kasho ya polisi Kicukiro niho hantu hangoye kuko namaze amasaha 72 ndi ku mapingu ijoro n'amanywa niho navuga niko gace gatoya k'ubuzima bwo muri gereza bwangoye mfatwa tujye nabaye ku mapingu bayankuyeho ariko nageze ibibazo bikomeye by'ubuzima natangiye kugira ikibazo cy'umutima kubera ko sinasinziraga naraga mpagaze nkirirwa mpagaze ku mapingu ntamaze kugira icyo kibazo cy'umutima baramvura ndibuka rwose hari umuganga w'umupolisi witwa Nyamwasa ntashobora kwibagirwa niwe waje bahamagaza kundeba yaramfashije cyane yafashe umwanya wo kunganiriza areba n'ubuzima mbaye mu rwose arabwira n'abagenzi bati niba abana bavuga ngo mufunge ntabwo bavuga ngo mufate igikoko ababwira ko bavuramo amapingu yari yazanye n'umwe infirmieri aramubwira ati mufashe aransasira ngira ngo kuko matero yanjye ari hari ko baranze barayibitse ahantu barabizana byose baramfasha ampa ubufasha bwose bushobotse ndoroherwa hanyuma ubuzima bwanjye ubwo ntangira ubuzima bwanjye muri gereza muri kasho ya polisi hanyuma ni mu rukiko rumaze gufata icyemezo cy'uko ngomba kujya muri gereza nubwo ndagenda ndibuka ninjiye bwa mbere muri gereza ku itariki 26 z'ukwa 10 2010 gereza irabitaga 19:30 nagezemo mu masaa 2 z'ijoro nageze mu masambiri z'ijoro ntanyuma rero bana bwo banyakira neza ntari umudirekite nahasanze ari umukuru wa polisi muri Nyarugenge DPC wa Nyarugenge banyakira niba ari abantu burigenda nabwo twanabaye n'ishuti burigenda ndabwira nti niba abantu banyakiriye neza mugatuma ntabwo bangira muri gereza ni kuko banyakiranye urugwiro nkaho atari muri gereza
ugerageza guhina amagambo
izo banyakiriye nkaho atari muri gereza bituma nimita niyakira mbese nta kibazo
buryo ubisobanura umuntu ashobora kumva ko wagira ngo wavuye burayi uje muri politiki ariko witeze gufunga
nibyo mva iburayi n'abagenzi banje katwara ko zisesengura ryose z'ibyushoboka kuko buryo uri mu nzira ibintu ntabwo tuvuga ngo iyi nzira ngiyemo cyane iyo nzira utiha donc ari ikintu kiri bwihe ari ikintu z'ukuri busabe ubuze kuri busabe bakaguha ubuze kuri busabe bakakwima ubuze kuri bunyure mu nzira zigoye donc inzira zo kunyura muri gereza ni imwe mu nzira twe twaratekereje ndetse twe twaratekereje ko n'ibibi bishobora kubaho nari naratekereje ko bashobora no kundasa nari naratekereje ko bashobora kumfunga nari naratekereje ko bashobora kundekera aho bagira icyo bantu kandi batume ntari n'icyo nkora nari naratekereje no ko bashobora kunyemerera urumva izo nzira zose twitwara zitekereje umuntu rero yarabyiteguye mu mutwe mu mutima mu mubiri ari nta kibazo
ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka wa 2018 ahagana masaha 3 sangiye nibwo hasohotse itangazo rivuga ko uri mu mfungwa zirenga 2000 zigiye gufungurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu Paul Kagame niryo tangazo rya uryumva waryakimite
tangazo niryakiriye bigeze n'ibyishimo byinshi cyane ubwa mbere ntabwo nabyumvaga kugira ngo mbyumve no nshaka bafungwa basakuza cyane birukanka bavuga ngo mufungure radio mufungure radio iyo uri muri gereza bakuvuga mufungure radio uhita wumva ko ari inkuru y'abafungwa byanze bikunze kuko ibindi abantu babyitayeho cyane ndabwo nese mfungura radio mpita numva nyine ko bitangaza urarivuze ndishima nshimira imana hanyuma nanirwa no gusinzira kubera ibyishimo naraye mwicaye mu gifuzo
nyuma y'imyaka 8 rero muri gereza tubwiye ibyo wigiyemo uby'ubuzima bwawe bwagenze kugeza ubu ngubu twavuga ko Ingabire Victoire Umuhoza abayeho hate hano muri Kigali
mbayeho neza ntangiye kumenyera ubuzima bwo hanze ndagenda ahantu hose njya mu misa gusenga njya mu isuku mvuga n'abaturage mpura n'abaturage hirya no hino mu baturage maze kugera hirya no hino ndi mu kugenda nganira n'abantu namenyera ubuzima bwo hanze nafata umwuka nkuko bakunze kubivuga umwuka uri hanze mu gihugu ukomeze ko turi muri gereza twavugaga ngo hanze mu gihugu ukajya muri kenshi turi mu gihugu donc ndimo ndagenda menyera mu buzima nta kibazo gihari
iyo umuntu avuze ngo mubayeho mute hari ibikorwa bishobora kuba byakwinjiza amafaranga mushobora kuba mwakesha amafaranga bimeze bitaho ngaho
oya ntabwo ndashaka akazi kampa amafaranga navuga ahubwo ko ndimo kwiga kuko imyaka 8 uri umuntu ari muri gereza nubwo nagerageje igihe cyo gusoma ariko nashatse ni naratangiye ndi muri gereza banyemera kwiga muri universite y'i Londres mu bintu bijyanye n'amategeko mpuzamahanga mu by'ubucuruzi nizemo n'ubundi nshaka kugeramo diplome yindi handitse ndimo kubyiga rero ntabwo ndashaka akazi kampa umushahara ndakiga
dusubiye muri gereza gatoya byavuzwe ko wandikiyemo igitabo wise entre 4000 hagingenekereje mu kinyarwanda bavuga ngo hagati y'inkuta enye nibyo waracyanditse
nibyo igitabo naracyanditse mu myaka 2-3 ya mbere mvuga ubuzima nari ndimo mvuga uburyo nafashwe ku rubanza rwanjye rwagiye ubuzima nabayemo muri gereza mu by'ukuri najyaga ngo nsogongeze abantu kuri ubwo buzima kuko nari nzi ko nk'abarwana ishyaka cyane b'ishyaka ryanjye bari hanze cyangwa abandi bantu bashyigikiye bari hanze cyangwa n'abandi bose kumenya ubuzima ndimo nshamo ubuzima ndimo kubamo muri gereza
hari amakuru yavuze ko wagituye umwe mu barwana ishyaka mu byo nagiye nsoma bavuze ko ari Irage na Irimine kugeza ubu bitazwi aho haherereye nibyo nabyo
Irage na Irimine ahubwo ntekereza ko kimwe mu byo yazizi nuko igitabo kimaze gusohoka bari ngere nasabye uruhushya ko bakinjira kuko nibwo nafite uburenganzira bwo gusoma ibitabo ibyo byose bako nasabaga ko nanjye bakinjana na kugira ngo ngire kopi muri kopi banzaniye rero Irage na yari yanditsemo ati urugamba rwa demokarasi turiho rurakomeje ntekereza ko iryo jambo niryo Irimine yazize iyo mwibutse iteka agahinda karanyica kubona umuntu azira gusa kuvuga ko ndi ku rugamba rwa demokarasi ibyo bikaba ikibazo cyo kugira ngo umuntu atakaze ubuzima
abo mwarashoboye kuvugana n'inzego z'umutekano ngo mumenye niba ubwazo zarakurikiranye ngo zimenye niba zamushakisha
bonye kubera ko byabaye iri muri gereza mu myaka ya nyuma ari umuryango we ari ndese ari n'ishyaka n'izindi n'andi mashyira hamwe uburenganzira bwa muntu bose bakoze uko bashobora kose barabajije ariko imyaka imaze gushira ari myinshi ntacyo bigeze batusubiza
mufite icyizere ko yabariho
biragoye gusubiza icyo kibazo kuko ntibigeza mujyana imbere y'inzego z'ubutabera ngo bitavuge ngo uburyo bakujyana imbere y'inzego z'ubutabera uraburana abona ko navuga batafungiye ariko iyo utagiye imbere y'inzego z'ubutabera hanyuma abantu bakuvuga ngo umuntu arazimiye biragoye kumva ko umuntu azimira nk'urushinge mu gihugu umuntu akazimira abantu bamenye ko yazimiriye ni ikibazo gikomeye
abakurikiye radiyo ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo turabibutsa ko turi kuganira n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho Madame Victoire Ingabire perezida w'ishyaka FD inkingi ritaremererwa gukorera mu Rwanda nababaza ngo muzakomeza ibikorwa bya politiki
icyo ni ikibazo abanyamakuru bambaje ngisohoka muri gereza n'ikibazo nashubije nibyo nzakomeza bikorwa byanjye bya politiki ngira ngo mfungurwa hashize ibyumweru bibiri gusa ishyaka ryanjye ryongeye kuntorera kuriyobora indi manda y'imyaka ibiri ni ukuvuga ko niba bagenzi banjye dusangiye urugamba rwa demokarasi barangira icyo cyizere none nkaba mfite n'amahirwe yo kuba ndi hanze nta mpamvu yo kudakomeza icyo cyizere bangiriye
muri uko gukomeza murateganya kuba mwajya mu bikorwa byo kwandikisha ishyaka
mbere yo kwandikisha ishyaka hari byinshi bigomba kubanza kubaho icya mbere kubirebana ishyaka ubwabyo ifite abarwanashyaka bakunze abari bahagarariye ishyaka bose mu gihugu ndetse n'abari baduhagarariye mu turere tw'igihugu umwe yarishwe ari mu burasirazuba abandi barafunzwe kimwe n'abari bakuriye ishyaka umva icyo ni ikibazo ntabwo bavuga ngo ugiye kwandikisha ishyaka ugifite abantu bakiri mu manza turashaka kubanza gukurikirana ibibazo by'abo ngabo bikarangira bikava mu nzira ikindi cya kabiri urabona mvuye muri gereza ngomba kubanza nk'uko navugaga gufata umwuka mu gihugu ndimo ndahura n'abaturage bumva bakubwira bati dufite ikibazo cy'ubukene hari ubukene bukabije nubwo harimo abakize bake cyane ntubonye imodoka ziri mu mujyi wa Kigali ubonye amazu ariko iyo uganiye n'abantu mu cyaro abantu barakubwira bati turashonje hari umuntu uherutse kumbwira akantu keza amvise keza karababaje ariko yavuze ngo turimo turakopa ubuzima ndetse gukopa ubuzima ni iki ati ngereranyije ibintu nsabwa kujya mu muryango wanjye ubeho ati niba wowe nagombye kuba ninjiza amafaranga 150 ku kwezi atariko ayo nshobora kubara ninjize n'ibihumbi 40 kandi wa muntu w'umugiturage uvuga ati niba nafite munsi y'urugo ndanahinga usubiye ko nambwira ati uturima twanjye kubera ko abana bari kwiga ndimo turatugurisha nk'uko turimo hari ubukene ibintu ndatugurisha mbese n'idushira bizagenda gute ati nyine ni uko gukopa ubuzima umva ni ikibazo abo mu mujyi nabo barakubwira bati ubuzima bwo muri Kigali aho bugeze ntabwo tugishobora gukurikira niba umunyarwanda ari mu giturage no mu gihugu mu mujyi akubwira ati ubuzima bwanjye ntawe mfite mpagaze muri iki gihugu urumva ko ntabwo nakwihutira gukora politiki ntabanje kumva ibibazo by'abaturage kugira ngo noneho kuko icyo nshaka gukora ntabwo ari ishyaka ryo kugwiza umurongo mu gihugu ndashaka gukora ishyaka ritanga ibisubizo ku bibazo abaturage barimo niba ari umunyarwanda w'umukire navuga ati ntabwo ndi kwibona sindi kubona umwanya wanjye mu gihugu mbere yuko njya kwandikisha ishyaka ndabanza ndebe ni uwo muturage ese umwanya mu gihugu kuko umuturage n'umunyarwanda agomba kugira umwanya we mu gihugu umuturage afite uwuhe mwanya hari ibibazo ndimo ndumva abarimu umwarimu arambwira ati mfite ikibazo ndashonje barimo barambwira ngo nintange ireme ry'uburezi atari ko se ireme ry'uburezi ndaritanga amasomo gahunda z'amasomo bazihindagura buri munsi bakatubwira kwigisha nta fashanyigisho dufite bakatubwira kwigisha nashonje na wa mwana nigisha arashonje umwarimu aretse kumbwira ati umwana yaje yakererewe angwa imbere ndamugenda muzanzamuye mubaze se mwana wabaye iki ati maze iminsi ibiri ntariye ati nzigisha umwana ntariye nigisha umwana utariye ireme ry'uburezi rizafasha ibyo bikanjyana kuri bya bindi duhora twumva ko politiki ihari y'ubukungu ubuntu kugira ngo tuzagire ubukungu bushingiye ku bumenyi ndetse niba ubumenyi umwana atabuhawe mu ntangiriro hasi ubwo bumenyi tuzabukura hehe ubwo bukungu tuzabwubakira ku buhe bumenyi abana batahawe urumva hari ibibazo byinshi bihari biri mu gihugu hari abacuruzi bacuruza tuvuge nk'abacuruza amafaranga ariyo minsi navuganye n'abacuruza amadolari bakora
abavunjayi
bambwiye bati mbere banki yaratubwiye beneri yatubwiraga ngo dushore nibura miliyoni 20 izo miliyoni 20 twarazishoye ati nuko zikajya kurangira utarashobora kubona abantu baza kukugurira ayo mafaranga ati none beneri aravuga zivuga ngo tuzamure ngo tugire miliyoni 50 byonyine ntazo dufite kandi ntunazishyiramo se uragurirwa nande ko nta bantu bahari donc hari igihugu nta mafaranga gikennye abantu barakennye ikibazo cy'ubukene bw'amafaranga mu gihugu n'abacuruzi ubwabo bakubwira ati turacuruza ducuruza ariko ntabwo bagomba kuza kutugurira nta bushobozi bafite urumva hari ikibazo gihari gikomeye cy'ubukene cy'ubukungu bw'igihugu tugomba kureba ubukungu buke buhari bugomba gusaranganywa mu banyarwanda bose abanyarwanda bose bakazamuka nibwo twagira igihugu kizamutse buri munyarwanda wese avuga ati nta kibazo n'ubwo ndi mu gicorero n'ubwo ndi mu mugi ishobora kubaho ariko iyo dufite abo bantu bose dufite ibyo bibazo hari n'ibindi byinshi nakubwira ndimo ndiga ndimo ndumva ibyo bibazo by'abaturage kugira ngo umubanji abanze akore gahunda ihamye ya politiki kuko urabona gahunda ya politiki y'ishyaka ni nazanye 2010 yari muri icyo gihe hashize imyaka 8 hari ibibazo wenda twavugaga byakemutse hari ibindi bibazo bigihari hari n'ibindi tubona biri imbere urumva rero mbere yo kuvuga ngo umuntu arihutira kwandikisha ishyaka ni ukubanza kureba ibyo bibazo by'abaturage ukabanza ugahura n'abaturage bakakugezaho ibyo bibazo noneho ugakora gahunda ya politiki ubereye kutugira gahunda ya politiki mbazaniye ishobora kubafasha kuva muri ibyo bibazo nk'iyi ngiyi kuko no mu bibazo bya mbere bihari ni ikibazo cy'ubwisanzure nyine kugira ngo n'abo bantu kuko n'ikindi kibazo abantu bambwiye ikibazo nasanze 2010 n'ubu gihari ni ikintu cyitwa ubwoba mu banyarwanda uzi ko usanga umuntu ambwira ngo ingabire rwose turakongeza ubwongere kuvuga ingabire turakongeza uhafashe pasiporo ukagenda ukava muri iki gihugu
kubera iki
kubera ubwoba avuga ati ni ukubaho mu bwoba ubundi nta muntu uvuga nta muntu ntabwo ndetse bishoboka bite bishoboka bite se ko abantu bakomeza kuba mu gihugu bumva bafite ubwoba rero kurumva hari ibibazo byinshi nk'abanyarwanda nimba tugomba kwicara hamwe tugashakira igisubizo kandi ntabwo numva abanyarwanda bari mu gihugu gusa n'abanyarwanda bari hanze ndimo ndabumva hari ikibazo umwana w'umusore yambajije numva kinkoze ku mutima umwana w'umusore yarambwiye ati njyewe aho turi twifuza no kugira icyo dukorera igihugu cyacu ariko biratubabaza iyo twandika nk'inyandiko cyangwa tukabona CNLG urwego rwa leta rushinzwe kurwanya ivangura rushinzwe kurwanya jenoside ruvuga ruti mwene kanaka wowe ntukavuge ntukagere n'icyo ubona kubera yuko uri mwene kanaka kubera ko iwanyu bagize uruhare mu bibazo byabaye mu gihugu cyacu iwanyu bagize uruhare muri politiki yo muri 59 iwanyu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 1994
nahina amagambo
ariko wasanga uwo mwana ugasanga ni ikibazo kuko uwo mwana ni urwanda rw'ejo niba urwego rw'igihugu rumutera ubwoba uwo mwana ubwo se turimo turubaka u Rwanda rujya hehe kuko uwo mwana byanze bikunze u Rwanda n'urwo nubwo ari hanze igihugu nicyo kandi aravuga ati mfite inyota kuza mu gihugu urumva rero hari ibibazo byinshi bigomba gukemuka byanze bikunze kugira ngo abanyarwanda twubake igihugu ibibazo birahari n'abandi mu bindi bihugu uzasanga bafite ibibazo ariko uburyo bwo kubikemura nkunda ko mu itegeko nshinga dufite ingingo ya 10 mu itegeko nshinga ivuga ko ibibazo ubundi mu Rwanda tugomba kubikemura binyuze mu biganiro no mu bwumvikane ntaba nizera yuko leta dufite ubungubu guverinoma ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko ku iyo ngingo twagerageza tugashyira mu bikorwa abanyarwanda tugahura tukicara nk'abanyarwanda tukavuga tuti ibibazo birahari ibibazo byugarije igihugu cyacu twese turi abana b'igihugu twese tugomba kugira
amahoro ariko ubwo buryo uvuga bwo kuganira hari uburyo ubutegetsi bwagiye bushyiraho by'umwihariko nk'umushyikirano umushyikirano ni umwanya wo kungurana ibitekerezo ku bibazo bibangamiye u Rwanda n'ibindi n'ibindi
aya mushyikirano uriya mushyikirano uba mu kwezi kwa 12
yego
burya haganira abantu badahuje ibitekerezo kuri ibyo bibazo by'igihugu kugira ngo babishakire umuti hamwe kuko hari ikintu abantu bagomba kumva uburyo iyo mudahuje wavuze ngo ntabwo mvuga rumwe n'ubutegetsi ku ngingo zimwe z'ibyo bibazo bimwe namaze kubivuga niba rero tutabibona kimwe kuki tutahura ngo tuvuge tuti ibyo bibazo ingabire urabibona gutya twebwe turabibona gutya tugashaka aho duhuriza n'ibyo muri iyo tegeko zikorwa consensus tugashaka aho duhuriza kandi tukabishakira umuti kwese tukazamura kuko nimera ko dushyize hamwe ariko urebye mu mushyikirano uriya mushyikirano uzambwira hari umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi burimo ntawo haba harimo abantu bose bakoma mu mashyi bavuga ko ibintu bigenze neza nta muntu uvuga twanagerageje kenshi koherezayo ibibazo tubona ko bibangamiye igihugu ibyo bibazo ntabwo njya numva bavuga ngo mwari byaje kuri twitter byaje kuri facebook nta na kimwe nigeze numva kigeze gisomwa mu bibazo tunoherezayo
mwohereje mu buhe buryo
njye nari muri gereza ku bagenzi bagenzi kuba babikoze kuri facebook bohereje ibibazo bya twitter bohereje ibibazo ariko nta na kimwe kigeze cyakirwa ngo twumve bagisomye nuko ni wa mushyikirano w'abantu bari hamwe nyine bashyikirana nk'abasangira ikigage kuko bafite ibyo bahuriyeho njye rero ibiganiro saba nifuza ko mu by'ukuri byagombye kuba mu gihugu cyacu na nifuza nshyizeho umutima rwose nshaka no gushyiramo imbaraga nyinshi ni ibiganiro hagati y'abanyepolitiki hagati y'imiryango ya sosiyete sivile hagati y'amadini abo bantu bose baba ndi mu Rwanda bavuga ngo ni bavuga rikijyana tugashaka uburyo duhura izo mvugo zacu izo ubwo buryo bwacu bwo kubona ibintu budahuje tugashaka uburyo tubihuriza hamwe tukareba ese ibyo bibazo twabiboneye imiti kandi ndemeza ntashidikanya ko rwose dushobora kubibonera imiti kuko nemeza ko abanyarwanda badushyize hamwe nta cyiza cyo kuri isi tutageraho urufashe ntacyo kuko niba tutabaho kozi tuzi ubwenge tuzi ntacyo tutageraho ikibura ni kimwe ni ubushake bwo kugira ngo abantu bumve ko bagomba kwicara bakaganira.
Twibutse abadukurikiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika ko tukiri mu kiganiro dusangira ijambo. Murumva Eric bagira ubusa ndaganira na Madame Victoire Ingabire, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, Perezida w'ishyaka FD inkingi ritaremererwa gukorera mu Rwanda. Madame Victoire Ingabire, tugarutse ku barwanashyaka bawe bafunzwe bagera mu 9 niba nibuka neza, mubakurikirana mute?
Turabakurikirana kuko icya mbere bafite abanyamategeko babunganira mu mategeko, icya kabiri hari umunsi wo gusurwa kuwa gatanu bajya gusurwa, ariko nk'uko ari umaze kuvuga hari umunani hari ni 9, ariko ndagira ngo nibutse ko dufite vice perezida wa mbere Twagira Imana Boniface kugeza tutaza amakuru ye kuva ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 ntabwo tuzi amakuru ye, ari umuryango we, ari nanjye ubwanjye. Twagerageje kwegera inzego zishinzwe, ari urwego rushinzwe abafungwa n'abagororwa, ari n'urwego rushinze ubugenzacyaha. Twabasabye kubadusaba badufasha kumushaka no kumukubona, nkaba nizera ntashidikanya rwose ko icyo gikorwa bazagikora, ko barimo bagikora. Nkaba nizera ko misi bazamutugarurira kandi ari muzima agasubira muri gereza. Ntabwo twigeze dutinya kujya imbere y'ubutabera, ntabwo bavuga ngo aracitse kubera gutinya ubutabera, kuko ntabwo twigeze dutinya kujya imbere y'ubutabera. Nkaba nizera rwose ko bazamugarura akajya mu butabera, agahanurwa nk'ibyaha akagaruka mu muryango we, kuko afite abana batoya baramukeneye, afite umudamu mutoya, umuryango we uramukeneye, kandi natwe mu ishyaka turamukeneye.
Hagati aho nari ngiye kubabaza nti mu byo bashingiyeho bahamya ibyaha, havuze ko mugegera mu Rwanda nageze ku rwibutso rwa Jenoside, muvuga ko hashobora kuba harabaye Jenoside byiri. Mu byo bashingiyeho bahamya ibyaha mwicuze iki?
Nagira ngo mbabwire ko sinigeze na rimwe mvuga ko habaye Jenoside byiri mu Rwanda. Ni ibintu ngira ngo uru rubanza rurarukurikiye, twagiye impaka kenshi, ni ibintu bashakaga kwemeza, ariko ngira ngo urukiko rwa rusha rukikorana uburenganzira bwa muntu rw'umuryango nyafurika rwemeje ko rwasomye disikuru njye ubwanjye nivugiye, basanga ntaho nigeze mvuga ko habaye Jenoside ebyiri mu Rwanda. Ndetse n'iyo urebye umwanzuro w'urukiko rwa mbere rukuru rwankatiye, ntabwo rwemezaga ko navuze ko habaye Jenoside ebyiri, rwemezaga ko ubwo napfobye Jenoside, kuko bavuga amagambo kuko navugaga kandi kuko amagambo niyo navuze. Navuze ko mu Rwanda habaye itsembabwoko ryakorewe Abatutsi, hanyuma habaga n'ibikorwa byibasiye by'intambara afite mu Gifaransa, niho byumvikana neza le Jenoside et le crime contre l'humanité, ubundi ni ibyaha bibiri bitandukanye kandi byabaye muri uru Rwanda. Ntabwo ibyo bintu mbivuga bikuye ari ibintu mpimba, ntekereza ko noneho nyuma y'imyaka 8 noneho hari n'amakuru menshi yaje yabonetse kuruta ayari ariho muri kirya gihe nabivugaga, ariko nabivuga na raporo zari zihari, kuko ngira ngo abantu ari ibintu abantu batazi. Iyo ugiye kureba muri raporo za Loni zanashyizeho uru rukiko rwa Arusha, basobanura neza ibyo byaha mu Rwanda uko byakozwe n'uko byagiye bikorwa. Ntabwo rero kuvuga ngo abanyarwanda tugere ku bwiyunge turenga ibyo byose byatubayeho, turenga ubu bwicanyi bwabayeho, turebe ubutabera buhana ibyo byaha byose byabayeho, ntabwo nabivuze ngamije gupfobya Jenoside. Ntabwo nshobora kuyipfobya kuko Jenoside ni cyaha gikomeye yahitanye abantu benshi, imbaga nyinshi, abo yahitanye ni Abanyarwanda. Ni icya mbere. Niyo mpamvu ntabwo nshobora kuyipfobya kuko yavukije u Rwanda abana barwo. N'uyu munsi turacyafite ingaruka z'ibikomere bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Sinshobora kuyipfobya, sinshobora kuyihakana.
Nari navuze nti hari icyo mwicuza mu byo bashingiyeho babahamya ibyaha?
Mu byaha byose narezwe usibye icyo ngicyo no ku cyaha cyo kingabo, wenda kungarutse kuri icyo ngicyo, wenda icyo nabonye n'abacikacumi twagiye tuganira kenshi, wenda barambwiye bati hariya kubera ko ariho twunamira abantu bacu, wenda ni byari ngombwa kujya kuhavugira n'ubwo bwicanyi bundi bwakorewe. Icyo ngicyo nabwiye ni navuze nti umunyarwanda wese wakomerekejwe n'imvugo navugiye ku gisozi, navuze ko musaba imbabazi kuko ntabwo nabivuze ngambiriye kugira uwo mbabaza cyangwa kugira uwo nkomeretse. Nabivuze icyo nari ngambiriye ni kimwe, ni ukugira ngo abanyarwanda tugere ku bwiyunge bushingiye ku kuri.
Hanyuma rero Victoire Ingabire, mufite abana bangahe?
Mfite abana batatu, mfite n'abuzukuru babiri.
Ni byiza. Ntabwo mujya mukumbura umuryango?
Umuryango ndawukumbura, ariko mfite amahirwe kuba ntari muri gereza, nshobora kuvugana nabo kenshi, nkababona ku mafoto, nkagira gutsiza. ndagukumbura nk'umuntu wese kandi ndagukunda ikunze umuntu buryo nta kumva mukumbuye.
Mugateganya kusura cyangwa mugavuka bateganya kuza kubasura?
Wii ariko bazansura ari nanjye nzabasura.
Ubwo ni ryari?
Gushyiraho igihe byo ntabwo byoroshye. Hari za gahunda bo bafite cyane ku bana bacyafite gahunda zijyanye n'amashuri, nubwo mvuze ngo barashatse wari batari bacyafite amashuri bacyafite akazi. Ese ibyo mutoya urimo hari gahunda z'amashuri bagomba kureba uburyo bajyana nazo. Ntabwo rero kuvuga ngo porogarama ngo ni ejo cyangwa ejo bundi ntabwo byoroshye, turacyareba gahunda uko zimeze.
Ejo hazaza rero h'ibikorwa bya politiki abanyarwanda bahitegeye?
Bahitege ko ishyaka rya FDI inkingi, ibibazo barimo batugezaho, ibibazo turimo twumva biri mu gihugu, twiteguye gufatanya nabo kubirangiza. Mbanze mbahamagara abanyarwanda bumve ko ibibazo bihari, ibibazo biri mu gihugu, nta wundi muntu uzabiturangiriza. Ntabwo ari umunyamahanga uzabiturangiriza, nta muntu uzava hanze umaze kurangiza ibibazo by'abanyarwanda. Abanyarwanda ni twe tuzabyirangiriza. Niyo mpamvu ngira ngo mumeze babandi waravuze ngo Ingabire wafashe pasiporo ukagenda ntaho nzajya kuko ndi mu gihugu cyanjye. Ndifuza gufatanya n'abanyarwanda kurangiza ibibazo biri mu gihugu. Ishyaka rya FDI inkingi rero dufite gahunda rwose yo gufatanya n'abanyarwanda tukubaka igihugu cyacu, tubakoboka u Rwanda. Umunyarwanda wese yibonamo, umunyarwanda wese yiyumvamo, umunyarwanda baho nta bwoba, umunyarwanda yumva nta kibazo afite, tukabaho kandi ibyo bintu birashoboka. Mfite icyizere gikomeye ku ibyo bintu bishoboka. Nabivuze ni cyo mu Gifaransa bita volonté politique itari yaboneka, ariko ntekereza ko ari abari ku butegetsi, ari n'abari muri opposition, ndavuga abari hanze, natwe twese ko ubwo bushake tugomba kubugira, gukumva ko tugomba guhuza imbaraga tukubaka u Rwanda buri munyarwanda wese yibonamo. U Rwanda ntirwongere kuba isoko y'impunzi, u Rwanda ntirwongere kuba isoko yo kuvuga ngo urwo rutera intambara mu karere k'ibiyaga bigari. Ntirwongere kuba isoko kw'abanyarwanda. U Burundi bavuga ngo ntabwo dushaka kongera gufunga imipaka, ariko ntitwongere kongera kuvugana n'u Rwanda kubera ko barimo badutera ibibazo. Abagande bo gusangira ibihugu duturanye nabyo bitwikanga, usange abantu u Rwanda rwumva kuba u Rwanda, abantu bose bavuga bakavuga ni kuba u Rwanda rubamo Imana ikarwirirwamo ikanadutahamo. N'urwo u Rwanda ashaka kubakana hamwe n'abanyarwanda kandi izara kugeza rugeraho.
Mu minsi ishize hari amashyaka atanu yibumbiye mu kitwa P5 na FDI inkingi irimo, yandikiye umukuru w'igihugu Paul Kagame amusaba ibiganiro bigamije demokarasi mu mahoro. Icyakora mu kiganiro n'abanyamakuru minisitiri w'ububanyi n'amahanga Bwana Richard Sezibera yaravuze ngo icyo bita amashyaka ntayazi, yabafashe nka association. Mwakibwiraho iki abakurikira radiyo y'ijwi ry'Amerika?
Ari association, ari ishyaka cyangwa ubona uko turiho kandi bakaba bazi ko dufashe. Ni bya bindi navugaga, hagomba kuba ubushake bwa politiki ku mpande zose, ari ku mpande z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bakumva koko ko ibiganiro ari ngombwa, bakabisaba bumva ko bikenewe kandi bizarangiza ibibazo dufite mu gihugu, n'ibibazo by'ubwabo kubafasha kuva hanze bakinjira mu gihugu bakagira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Abari n'abakuru b'ubutegetsi nabo bakumva ko ubwo bushake buhari, bakabugira kugira ngo bumve ko nkatwe abanyarwanda turimo dusaba ibyo biganiro, dufite ubushake bwo kubaka igihugu cyacu, kandi dufite ubushake ko ibyo bibazo biri mu gihugu cyacu birangira nta maraso yongeye kumeneka. Uzi ko igihe cyose urebye mu Rwanda ko igihe cyagiye gishira, abantu bagiye bumva bati ubwo uburenganzira bwacu turabuhawe, reka dufate intwaro. Ntekereza ko ndetse ishyaka rya FPR na Perezida Kagame bari mu ba mbere ibyo bintu babyumva neza, kuko ntekereza ko bajya gufata intwaro mu mwaka w'1990. Ni uko bari barabujijwe uburenganzira bwabo. Ntabwo rero uyu munsi numva ukuntu minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuga ati abo bantu simbazi kandi turi Abanyarwanda. Ibyo bibaye ndibuka mu gihe cyo kwa Habyarimana, nawe minisitiri w'ububanyi n'amahanga nawe wari uhishogeye Kazimiri, nawe bamubwiye kujya kureba wa ndibuze. Nibuka hariho aho FPR yari iri, yaravuze ati ntabwo nabonye, ati nabonye imitiritiri. Ndagira ngo ibyo bintu by'abanyepolitiki byo gusuzugurana cyane muri iki gihe tugezemo, abantu babishyire hanze kwe gusuzugurana, kuko turi Abanyarwanda twese dufite ubushake bwo kubaka igihugu cyacu mu mahoro.
Keretse habaye hari ikindi mwongeraho ku kiganiro tugiranye, ariko
oya murakoze. Icyo nakongeraho ni kimwe, ni ukongera guhamagara Abanyarwanda bose gushirika ubwoba. Ufite ari uyobora, ari uyoborwa, ntihagire gukomeza kubaho mu bwoba. Twese tukumva ko turimo dutahiriza umugozi umwe, twese tukumva dushishikajwe no kubaka igihugu, buri wese yumva ko afite ishema akagira n'ishema ryo kukivuga hanze nta bwoba, nta zindi mbingimiro.
Abari bakurikiye radiyo y'ijwi ry'Amerika mu kiganiro dusangira ijambo, rero turabashimiye. Nabibwira ko twaganiraga n'umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, Madame Victoire Ingabire, Perezida w'ishyaka FDI inkingi. Madame Victoire Ingabire, turabashimiye rero kuri uyu mwanya muhaye. radio y'u Amerika.
Okay, namwe murakoze.
Turagushimiye Eric bagira ubusa, dushimiye kandi nabantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne.